Siigizi kama Vincent Kigosi, siju kutafuta kiki Vincent Sikosi. Mafanikio ni maisha jaka ni blessi fosi, nimeingia sitaji kutoka na bless kibosi. Mageto na overtake me cause, mazoezi kila siku natoa kwa chest me mosh. Naishikika chaki tela mija kwa bank me note, askari wa miguu natembea na bank so boy. Unajifunza kupaste ni copy, stana pambana vitani na jeshi kikosi. Gero ambasada na banja la sitemi makosi, nasikia kafia ghetto demo useni machosi. Utaipenda usaipenda invest bitos, mana umchezo na ucheza na kubrace kijos. Msukuma somnya mwezi likuos, na bimo usi la chuma chidi Benz big boss.
Wanasema toshe nyote litondoe mikosi, mbona tunachana sana ila tupati manoti. Kila mstari wangu soma broke akili zinopsi, taku cost kama koyo kendekezo mitozi. Sinijaribu nilitimu hikozi, homie I'm too real, swezi ishi kwa njozi. Wema wangu ni akiba na juu akiba hayozi, ateni zika kesho simjui sweki mapozi. Dunia ya sasa so ya ngozi kwa ngozi, ukendekeza sana chini utaishi kwa dozi. Mifano mingi uhalisia uongopi, taka jinge na saba vime siba uogopi. Hapendwi mtu squeeze linapendwa pochi, mwenye mkono wa birika kunywa chai bila skonzi. Mimi msukuma sonya mwezi with rose, team Kiba team Diamond karibuni ni wakochi.
Since it's tough and sleep
sika tie
nafanya yangu tu.
I'm hip hop
no you but I fika
nafanya yangu tu.
What
tenipo kwazi
since it's tough
nafanya yangu tu.
Unaposema mimi ni bora unakamilisha useme.
Yeah, nafanya yangu kivyangu sina kikosi. One man army choke vipi bwana misosi. Kama rado tayari nisha jikoki, 18 zangu pinzani uwa hatoki.
Yeah, sniper ni kwa range mikosi. Unaibisha weka target ni shot, balozo ghetto so mwenye kiti kwenye kiti na keti kwa post. Kama kiongozi na spiti siso make a report.
Bidha adimu sionekani kwa spot, na hata ukinimulika sionekani kwa tochi.
Na wakilisha vema mtani si fosi, teacher wa rap wana nitafanani so ngopi. Kila picha ni kiteki na post,
Instagram ama Twitter ebo ni check ni mepozi.
Skuma somnya mwezi Rick Ross,
since the star Mansuli, get ambassador Georgie.